mumbo mhlophe wena wasembo sibe side simajembelezana sibe side esimaphandla esaphandla benguni bevunga nzalo kaSambela mama kwesinye isikhathi kungisubhlungu ukuthi kunohlobo lezilwanyana nezinyoni esingakwazi ukusifuya ngokuba amaphikazo mahle kakhulu ayakhazimula ukuthi ngagcina endaweni eyodwa uma loluhlobo silindiza likushiya iba khona ingxenye ebuhlungu kodwa uyakwazi ukusiduduza ukuthi vele bekuyiqala ukuvalela endlini indalo kaNkulunkulu enhle kangaka engabuyayeka indize ihlobisa izulu lomhlaba ngobuhle banhlaba kodwa futhi ukuhamba kwayo kwalobuhle eduze kwakho kuyazwakala ukuthi sekunesikhalo ongasophindwa kwazi ukuzivala empilweni yakho ngokuba uyazi ukuthi lena indalo kaNkulunkulu ebingajwayelekile mhlampe konke lokho engikukhulumayo akusho lutho ngikhulisa ukuthi ngikhumbula umama ukwazi insele kahle mhlathamisele kahle mhlathamisele kahle
Yeah, was wonderful. Hey, hey, I'm just running away. Oh, my mama. No, I was my better than I Yeah, it was wonderful. Hey, hey, I'm just running away.
Yeah.